ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Ni ya muri isanga yihariye twatangiye mu cyumweru gishize ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobora ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro ry'ikanarikiya 5 y'ukwezi kwa 7 uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavuze icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo aherekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise twikubitiho. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere nsabe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu Bubiligi bw'Amerika i Londres mu Bwongereza akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze kuri radio yacu VOA. Iki ni gice cya kabiri cy'ikiganiro tubagezaho buri cyumweru muri uku kwezi ku mateka yaranze u Rwanda guhera ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973. Nyuma y'ikiganiro cya mbere ku cyumweru gishize, hari benshi, ndavuga benshi batwandikiye mu buryo bunyuranye, abandi baratelefona. Mwese mbanje kubashimira ubushishozi mwabikoranye. Dore nawe hari abagize bati kuki mutatangiriye, kuki ntacyo mwavuze ku bya 94, ko ntacyo mwavuze ku ihanurwa ry'indege, ko mutabajije umuryango wa nyakwigendera Perezida Grigori Kayibanda ko bakiriho, runaka yabeshye, runaka ntabyazi, iyo mubaza nyirana ka nibindi ni wo muco wa Kinyarwanda, ntawe rwose twabiveba. Icyiza kuri twe nuko ibi byose twari tubyiteze kuri iki kiganiro, kimwe n'ibindi bizakurikirana ni ibiganiro bivuga ku mateka y'Abanyarwanda atavugwaho rumwe na gato. Icyo ku ijwi rya Amerika dushyira imbere ni ukubaha buri wese utugana n'undi udutumira ngo ari twibire, ni uguha agaciro umuntu wese, ntawe twaha ijambo ngo undi turi mwime. Mwese mufite uburenganzira bungana kuri radio yanyu. Ntabwo twifuza ko hari uwakumva ko we twamuha ijambo ariko ko twaryima runaka kubera amasinde afitanye n'undi. Twaba twubaka dusenya, iyo yaba ari demokarasi yubatse ku mucanga ntaho yatugeza. Uruhare rwa radio yanyu ni kuba urubuga rwa mwese tudatonesha kandi tudatoneka, niko karusho kacu. Kuba twumva muri uyu mwanya intandaro y'ibiganiro ni ubushake ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Nk'uko twabibasezeranije, ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki n'abandi bakozi ba Leta nyuma ya kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Abafashwe ni benshi, ntitwashobora kubavuga bose, ntitwabahera ijambo rimwe, ariko turabararitse. Nimutange ibitekerezo byanyu kuri Facebook ya VOA radio yacu. Reba ikiganiro muri isanga, utanze igitekerezo, ubaze ikibazo, tuzagutumikira, ntituzagutenguha. Ikiganiro muri isanga ni cyanyu.
Muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Byaravuzwe byarabaye nyuma ya kudeta yo ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973 abanyapolitiki bamwe barafashwe birumvikana nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda ngo zitukwa mu nkuru. Imfungwa ya mbere yabaye Perezida Grégoire Kayibanda. Mu kiganiro cyacu gishize mwumvise ko Colonel Laurence Rubuga ubu uba mu Bufaransa yavuze ko uwo abakoze kudeta batumye kubwira Perezida Kayibanda ko yavuye ku butegetsi ndetse agasubirayo kumubwira ko agiye kujyanwa gufungirwa mu kigo cya Isar Rwerere mu cyahoze ari komine Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Iyo ntumwa yari Capitaine Leonidas Rusatira ubu ni general uri mu zabukuru uba mu Bubiligi. Twagerageje kumusaba kuza muri iki kiganiro kugira ngo asubize rimwe mu bibazo mwibaza, ariko araduhakanira tubwira ko ibyazi yabyanditse mu gitabo cye. Uko ikiganiro gitera imbere impaka ziba ndende n'ibibazo byiyongera tuzakomeza kumusaba kukitabira. Reka twongere tubaze Colonel Laurence Rubuga, umwe mu bakoze coup d'etat akaba yari yungirije Perezida Habyarimana muri etat major. N'izihe ingamba zafashwe mbere yo kujyana Perezida Kayibanda i Rwerere? Ninde wafashe icyo cyemezo?
Ni Habyarimana twahaga iyo misiyo ko yareba ahantu ya andoho akava muri influence y'abariya groupe yari yaramwoheje nyine biriya byose.
Ariko ubundi iyo groupe yamugiraga inama mbi yari igizwe n'abandi?
Ntabwo ntumbaze ntabwo mbaze nje ayi nibere mu by'amafaranga, ariko rero akiri muri eta majoro ntaragenda hari ziriya mvururu zari zazanywe n'abanyeshuri zimaze kukwira bati ifuko reforce za deviene. Minisitiri Habyarimana abipropoza Perezida aravuga ati ka tuzabigiye muri conseil des ministres. Muri conseil des ministres ministre wa education ati mpa question na abanyeshuri bari bakora imyigaragambyo dans une campagne democratique ntabwo abasirikari bajya kubuza imyigaragambyo y'abanyeshuri. Noneho Seyanga nawe wari ministre la presidence chargée des affaires politiques administratives nawe kuko harimo na inzego intermediaire du parti zari zamaze kujyamo zigira ngo abo banyeshuri batabatanga zihagarikiwe na Seyanga ariyo komite disali. Noneho Seyanga nawe ati no ati abanyeshuri mureke bakore ibyabo ahubwo ropati iza pasifiya rupeyi. Ubwo rero harimo nyine nabo bashyigikiye Habyarimana ahubwo abaminorize sinzi nibyo bigeraho. Noneho muri inama ya etamajo baofisi batinyuka baravuga batese turagumye kurebera ko polisi itakihari, turagumye kurebera aba bantu bapfa ngo turi ingabo, izo ngabo zirebera abaturage bapfa n'iki? Hari uwatinyutse ati ati abantu bari kuvuga ngo niba utashoboye guhagarika zira egura yaratubwira nayingiri iyo mu nama ati murabona icyo bashaka ari njye bashaka cyangwa se bashaka ko mwese mugira mupfa umutwe nkanjye ahari? Ati noneho bagasigara bakora icyo bashaka. Mubwiye ko rimwe mu nama Habyarimana yihereranye Perezida aravuga ati bariya bavuga ngo abantu ntibapfa ngiye gushyira abasirikari babajije miyake bafite za materiyeli dingi ku kiraro cya Kanzenze. Ati hanyuma nzakwereka imirambo bamaze bajye bafata imirambo Nyabarongo ishariya, noneho nzakwereka.
Hanyuma imirambo arayibona?
Ati ndabyibuka. Urumva ibyo ngibyo byose sinzi rero abandi bandi bari bafatanyije, ariko nzi ko muri conseil des ministres wa mugani yari minorise harimo bamwe bamwe bakwamaga. Ahubwo
ibyo bikaba aribyo byatumye muvuga muti u Rwanda rwari rugiye kujya mu rwobo?
Oya, no, ntubimbaze. Iyo ni nitwiye gusubira mu yinzu kimwe twagira iriya episode yahise ni nziza cyane nayishimye ari ara ibintu Simba yavuze rwose abantu bibazagaho cyane inyibagiwe akantu gatoya gusa
nakahe yibagiwe
nuko bimwe yavugaga ati bari baranze bidena gusaga ibyo abasirikari arakantu muri ndahava maze kuba ministre wa garde nationale niho twari tukinjira tumaze n'amezi make yahamagaye Munyandekwe aramubwira Munyandekwe yatubwiye yavuyeyo ati biriya bintu by'abasirikari by'abasirikari ko ari by'abakiga ati waretse nkagushakira buruse ukajya kwiyigira i Burayi ukazazana diplome byose Munyandekwe aramusubiza ati niyandikishije muri iri shuri express ati ndizi ati kubera ko barumuna banjye ntabwo iwacu amikoro y'umunyera ntabwo ashobora gutuma baziga ati ndiga mbemuka bizatuma ntangirira barumuna banjye bagashobora kwiga ati nta bundi guverinoma tape senka anerope zagarutse udashobora kujya mu ishuri ngo aramubwira ngo uza ngo ke ngo ndagire respect votre foi ngo ari kuzabyicuza aribyo Munyandekwe yatubwiye muri 71 nyine ba Bizimana babaye ba ministre Kayibanda yari yabibwiye yamipropoje Munyandekwe umunsi wo kurahira abona si we babwiye aratubwira ati sinababwiye ngo ete noneho atabyicujije
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko mu basirikare bakuru 11 biyitiriye kudeta yo muri 73 uhasigaye batatu gusa Colonel Laurent Rubuga Colonel Bonaventure Ntibitura na Colonel Aloyse Simba Colonel Ntibitura twaramushatse ntiyadusubiza kuri iki kiganiro tuzongera kumutumira mu kiganiro igihe cy'urubanza rwa Perezida Kayibanda kigeze kubera ko ariwe wari umucamanza mukuru twarabimusabye muri aka kanya reka twumve icyo Colonel Aloyse Simba wari komanda wa Kankanombe mbere ya kudeta avuga ku magambo ya Colonel Serubuga mumaze kumva yemeza ko mbere ya kudeta abanyagitarama bari barateguye imvururu mu gihugu
ariko rero nyine nanone numvaga muri komite barega kuko numva nabo bareza mu Kayibanda niwe wateguye imvururu y'i Kabgayi ariko ngasanga atari byose perezida yajya mu banyeshuri kugira ngo babwire igihugu ati ntabwo ari byo imvururu yabereye muri universite y'i Butare harimo abanyeshuri harimo ba Bizimungu barimo ba Mugesera barimo bande nibo bihaye kwirukana abatutsi
icyo gihe abo bantu kandi baje kugaragara nyuma ya kudeta mwabahaye n'imyanya ikomeye bakoreraga nde icyo kibazo ndakikubaza wowe ariko ndanakibaza n'uwari ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu se batware nabambira icyo uwo abo bantu bakoreraga niba barakoreraga Kayibanda tubwire icyo gihe muri 72 abo bahungu bo muri kaminuza bari muri komite du salut public ibyo babikoreraga iki batumaga nande
bo perezida rero ntabwo namenya aho batumye icyo nzi cyo ni uko bito hari abasore bakoze iyo mbigaragambyo yuko twabyumvaga ariko ntabwo nuba ko ari abo batumye uretse ko umuntu pare gisaraporasiyo umuntu yavuga ati urabona bari abantu benshi bari bariya mu rukiga ubwo yenda eske bayabaga bashaka kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo mbizi rwose
niba mu gihugu harabaye imvururu hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uwo yari Andrea Sebatware ubu nawe uba mu Bubiligi izo mvururu Colonel Laurent Serubuga avuga nkawe Andrea Sebatware warazibonaga wakoze iki ngo uzihoshe ayo makuru y'abantu bishwe avugwa na Serubuga niyo
cyane cyane hari abantu bapfuye muri ko muri ko cyagitarama cyane cyane hafi y'uruzi hari abantu bapfuye hagati ya gitarama na kibuye kwa y'uruzi cyuko se ndabizi kandi ntabimukanye na perezida bonomba kona inazenguka icyo gihe nazenguka mu Rwanda hose cyane cyane aho numva gasheshero hari ibibazo nabo batanga raporo ariko ubundi situasiyo ndo mbere ya kudeta primari hari mwuka mwe mu Rwanda hose ndeke cyane cyane Kigali ariko ni hose mwuka mwe wari wari hose ya umvaga hasa ni hano ku Rwanda
uvuze yuko wazengurutse mu gihugu cyose ukareba uko byifashe ndetse ukabigeza no ku mukuru w'igihugu iyo zo raporo zimuhaye Perezida Kayibanda hari cyo yakoze kugira ngo ibintu birangire vuba
ekute urabona urabona izo nkuru za zaje gutatu abanje abanyeshuri abanyeshuri tugize imana bihagaze haza iby'amaliste iyo mwambandika ku buji ngo abandi sandi bashobora kwinjira mu biro
byo kwirukana abakozi
iyo abakozi abatutsi imwe na imwe bamwe hari nabo basagaraga bakabita batutsi atari icya gatatu rero none ni ukujya mu baturage ibyo abanyeshuri nakubwiye ko abanyeshuri parike agomba yagombye kubakora cyane maze kubona ibyo by'amalise yo kwirukana abakozi maze kubona nabyo bibaye yewe nakubwiye perezida ko ngiye gukoresha inama y'abaprefe biriya bintu ndabona byo gushaka kujya no mu baturage noneho njye n'abaprefe dufata ingamba zizitire kugira ngo bitinjira no mu baturage aranyemerera umunsi umunani twari twabahamagaye dukora inama marezuma uwo munsi dukora iyo nama perezida w'igitarama ntabwo yinjemo kuko iwe hari hahiye bari batangiye kwica abaturage bamwe kubaruha mu ruzi abandi bakabica
ariko se abo bantu bicaga abantu ntimubamenye muri ba minisitiri muri leta ni abo bantu bari bande
inamirangiye nibwo namenye ko muri gitarama batangiye gutwikira abatutsi no ku isi bamwe bakabarishe
ubwo hari kuye tariki
kuri makumyabiri na karindwi n'umunani mu kwezi kwa kabiri mirongo irindwi na gatatu byabaye kandi nabi ni muri gitarama
none iriya kudeta ibaye yarabatunguye cyangwa mwabonaga yuko yari kwiye kuba
yewe ishobora kuba yaratunguye cyangwa itaratunguye umwe abivuga byombi
egite aho itabatunguye ni he
kuko abasirikare twajyaga tuganira bamwe bakababwira Habyarimana ko Habyarimana yaba ari teretere kuko yabagambaniye ko wari kubikorana na Kayibanda kugira ngo bakomeze babaze kwiye kumva rwose icyo kintu cyo kumva bakiguze baba kuko aho kangera imana we kuko wenda Kayibanda kumvikana we ntabarengeje uko situasiyo yari imeze burema yari imeze nabi ku buryo nyine noma waba nakwiye kwishyura kuko
tugaruke gato ku cyemezo cyafashwe cyo kohereza perezida Gerigori Kayibanda irwerere muri Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Colonel Laurence Rubuga avuga ko cyafashwe na komite y'ubumwe n'amahoro. Colonel Aloise Simba yarayirimo, namubajije niba icyo cyemezo yarahari gifatwa.
Oya, ntabwo rwose nakwemeza ko kaba twarakoze inama twese hamwe, reka nibo barayikoze ubwabo kuko bashobora kugira abantu batuma. Ntabwo twigeze dusabye inama yo kugira ngo tujye kumubwira ngo yemere, kuko turatekoma n'umuntu w'umugabo nawe sinzi uko yari kwemera. Ntabwo rero ubwo bagomba kuba barabikoze ukwabo cyangwa se Habyarimana akabakora afatanyije n'abagishije inama. Abo yagishije inama naho yewe ntabwo urugero rwo kuba ngo tumwohereze ahangaha cyangwa kuvana ahangaha nabyumvise. Bari kontre ndibuke kuko umugore witabye Imana, iyo desiziyo yafashwe na komite nanjye nayo ndimo, ivuga ko agwerere akaza igitarama kumuherekeza. Ibyo nibyo nibuka, ariko ko kumujyana urwerere ntabwo nabyumvise ntabwo byihuta
none se kumujyana rwerere ubundi kubera iki mutamujyanye Iremera cyangwa se mumujyane Kabgayi cyangwa mumujyane niwe mu rugo kubera ko yari afitiwe kubera iki mwamuhereje kure y'umuryango we y'abaturage bamuzi y'inshuti ze
ibyo byo nishobora kubyimazina ariko ntabwo ndabinama nari nyirimo ariko kuba waramujyanye hariya bangaga ko nibamurekera igitarama abaturage bashobora gushaka kumureba kandi bakaba bagira akavuyo bakamenya ibintu cyangwa se bagakora revolte bakomo bamujyanye aho atazwi kugira ngo abantu bashobore kugira ngo kwa Kayibanda byari kuborohera no kuva igitarama aho byarumvikanaga ko bagomba kwamuvana bakamujyana ahandi ariko kumujyana rwerere baragikoma ko nyine bamujyanye bagira ngo bamwisore direse dore population kuko n'abandi iyo mujyana ahantu hari abaturage benshi kuko icyo gihe abantu baramukundaga abaregretu bari kuza gutera akavuyo bakatongana bagashaka kwicara kura murekura rwerere presque n'ahantu izore hari muri ferme y'umuzungu nta bantu bandi bari bahari
President Kayibanda yajyanywe irwerere we n'umugore we wari ufite umwana w'uruhinja w'umukobwa afungirwa mu nzu yahoze ari umuzungu wategekaga iza rwerere President Kayibanda hageze yahashanze umuturanyi wari muri leta ye ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Andrea Sebatware ukomoka muri ako gace yari yarahubatse aratubwira uko yamwakiriye
Kayibanda bamaze kwa mugeza bagomba kuba baramugejeje nijoro kare kare mu gitondo nkiryamye umukozi twajyanye n'umusa kumaze cyumba iwanjye ati nise nice shati hano hari abasirikare bagushaka ntagenda nsanga ni serivisi serivisi niba yari isirikare barerekana sibyo ngo niwe wayoboye uko iyo kumva rero arambwira ngo baje gushaka ibintu ngo kubera databuja uyikeneye hawe databuja ndetse ukenera n'ibintu ukayibanda mwamuza nyano wakiyegera hano warwe nuko turakuvugana muri zari hari posibilite nyinshi bagomba kuba baramuzanye nta kintu nta kintu bateguye isinzi nakora ko ntabwo nabivuga
ni ukuvuga byo kuryamaho byo gutegura kugira ngo ashobore gufungura
nino ibyo kuza par exemple kandi bari bafite n'akana nakamenye ukuboko
ni ukuvuga ko bamuzanye we n'umugore we
n'umugore n'umwana vrema navuga ko ari nk'uruhinja kuko ntagomba ko ataramenye kuvuga ndakeka umwana we yashyiriye amataha kiterisetera hari ibyo nasubiye ko hari ibindi babwiye ukuntu babibona muri izare nyuma y'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu ngenda n'amaguru ngerayo ni nk'amani prise umwe tuwacomeze ubona yagiye ngiye hari abafite agaserikare yo muri site y'abakozi ngenda ngiye gufata binanye ikirahuri cya byeri mpageze asanga sabato yamuramutsa noneho ntingiza imana nti noneho uranjyana arambwira sewe akamugira inama wakwihamera hanaze hano kugenda ukagana na fene wanyu atahari ugerayo winjira iwawe mupayise y'iwawe ariko ntushobora kuyisohokamo nahitamo kwibera bene wacu ariko nta kibazo mfite ariko ngaho genda uzabanza mu kirizo nte ubwo turatureba ariko singiye kuwa kwigira umunyiru kandi ntushobora kwitanga gutegura ngo twitemberere ibyo gusaba Kayibanda ntabwo sinanabisabye uwo munsi nibwo nyuma naje kumenya ko Sagatwa yajyaga yazaraga irwerere tuwure ijumu ntabwo yamaze akora ibyo ariko ubundi yazaga buri munsi kureba kubana na Kayibanda avuganaga ntundi mbaze ntabwo mbizi nta muntu wayinsobanuriye ariko niko byari bimeze
barabyumvise mu kiganiro cya mbere ese rubuga avuga yuko yoherejwe irwerere kugira ngo abone umwanya wo gutekereza ku byo leta nshya yamubwiraga bakoze kuri leta yamubwiraga bamusaba kwemera yuko bamukuyeho kugira ngo ashobore guhabwa ibyubahiro n'ibyagenwa nk'umukuru w'igihugu kwari gice cyo gutekereza mbese uratekereza ko uko uwo muntu yabagari ntumwije kureba niba yabyemeye cyangwa atabyemeye
ukomwikije ibyo se ruga yavuze abone no umukabakanda kwaya kwaje na beti buri munsi babone Kigali kweri Kigali buri munsi rwose yaraza ngo ndakeye ko yenda cyo cyamuzana gare n'ake kandi ati ara ahantu wa komoza uvuga ngo aho yaracumbitse hari hamize hati hari amazu atatu ibanza niyo ngeza bera yabagamo wacyategeka ikurikiyeho nayo yari name still ya gatatu yari ifite noneho iyo nzu perezida Kayibanda yabagamo ni yabo bazungu bategekaga aho hose batiga izari mbese ene yake parabategeka ene yake iyo inzu yari yari yabo niyo baragamo baje muri administration mu control ariko ishitse ikintu rero naje kubona lebure zarimo zose ganze ni sovel bari bazikuyemo bazana izinisha bakomanze kwa muri haryayo mu gikonsikwa n'abantu zabakoraga ni lebure lebure zose barazihindiye bashyiramo lebure nshya yari kintu cy'icyumweru cyakurikiyeho icyo gihe nagiye mu misa nkuri n'abana runaba kumenya ibitaro none tukabse mpageze ndahagarara mbona umusirikare umwari se nkajya gusura kwize wacu aranyemere turagenda n'umugore n'abana nsanga Kayibanda n'umugore biciye muri saro turaganira umusirikare atwicaye iruhande ariko none wageze aravuga ati birahagije nimurekera aho ngaho kuko ndasezera kwa Kayibanda arabyerekeza ati iza hanze umusirikare avuga ati nuko ukabishyira aho ngaho turakomeza
tubwire muri make ya Kayibanda uko amubonye wasanze ari umugabo umeze ute mbese wasanze ari umugabo wababajwe n'ibyabaye wacitse intege cyangwa se wo musanganye bwa bwemabwe ubona avuga nk'uko yavugaga akubaza ati aho ngaho hanze bimeze gute umubonye ute
yewe Kayibanda burya ni umuntu special yewe uretse ko nari nzi nyine ko ibyo byabaye iyo umuntu atabizi akabona uko yarameze nta wamenya ko ari ku bimeze wagira uti ni perezida wicaho ngaho rwose yari karume muri simplicite asanga mu rayon ndetse na perezida uzi ko ari we wadukingura iyo umuntu akomanze uwo ari we wese donko nuko nasanze vrema ari umuhosi ukihagararaho wifashe nta kintu wabonye ni uko mvuga yavuga ukumva avuze uko avugaga witse ko ntabyo twavuze hari n'umusirikare nyine wari utuye iruhande nakubwise ko n'umusirikare amaye ko mundi ntawamenye uko ibintu byagenda ariko rero icyo gihe Kayibanda nabonye rwose afite impano idasanzwe wese ukuntu yari ameze ntabwo ari iby'abantu bose
none yigeze akubwira yuko adashaka kuva ku izima ko adashaka kwemera iriya leta yari yamukuyeho mu kiganiro Perezida Gregory Kayibanda yakomeje kurindishwa ijisho yirwerere umugore we yaje kunanirwa gukomeza kuba muri iyo nzu imeze nka gereza aracika agenda ahetse umwana we ariko aza gufatirwa kuri base amaze kugenda ibirometero hafi 30 nyuma yaho yemererwa kujya kuba igitarama ikavumu yahasanze imfura ye Piyo Kayibanda wigaga mu Bubiligi ariko ubutegetsi buhindutse asabwa kugaruka mu Rwanda atarangije kwiga mwaka w'1974 Perezida Kayibanda yemerewe kuza gushyingura umufasha we wari witabye Imana ubwo yagumishijwe igitarama ari kumwe n'imfura ye Pio Kayibanda wagumanye na se igihe cyose yarafungishije ijisho kugeza yitabye Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 1976. Ijwi rya Amerika ryari ryarateganije kumutumira muri iki kiganiro ariko ejo bundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi yitabye Imana amarabira. Dufashe uyu mwanya wo gukomeza umuryango wa Kayibanda wose, nyakwigendera Pio Kayibanda, tumwifurije iruhuko ridashira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije, dukomeje kuganira ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki nyuma ya kudeta yo muri 73. Duhere ku bafashwe mu ikubitiro nk'uwitwa Gakire Yohani, yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Twamuhereyeho kubera ko yafashwe mu ijoro ry'iya kane rishyirya gatanu Nyakanga, kandi Colonel Laurence Lubuga yatubwiye ko bari baziranye cyane, bari inshuti kuko biganye mu iseminari yo ku Nyundo.
Twiganye donc muri CTM na CATDM Latine, twicaraga ku ntebe imwe.
Uwo Gakire akaba ari mwene wabo na nyiri bakwe.
Ntabwo mbizi, nzi ko ahubwo yari muramu wa Mbarubukeye.
Ya ubwo yaba muramu wa Mbarubukeye ataba we, ariko nakubwira yuko ari umugore we, umugore wa nyiri bakwe avindimwe na Gakire. Nyiri bakwe Godefroid akaba yarafashwe ku itariki ya gatanu cyangwa ku itariki ya gatanu, ndetse yafashwe no ku ya kane, ntabwo yagarutsiwe, yavuye iwe ahita abura, ntihaba kudeta, ntiyagaruka. Agomba kuba ari kwa Kayibanda, ariko umugore we ari mu bantu ba mbere boherejwe igitarama ku itariki ya gatanu mu gitondo. Bagiye kwa nyiri bakwe, abasirikare imodoka irabatwara ibajyana igitarama. Ibyo bintu ntabwo mwabimenye?
Ntabwo mbizi. Ngo abasirikare
nibo bagiye kwa nyiri bakwe mu gitondo, babwira umugore n'abana barabapakira babohereza iwabo.
Oya, nzi ko kwa nyiri bakwe umuntu yanyuraga agiye ku Kibuye. Ibyo ntabwo mbizi.
Byarantangaje numvise yuko hari abantu bafashwe ku itariki ya gatanu mu gitondo, hari abantu bahise boherezwa iwabo. Se kuri nyiri bakwe byari hose?
Ntabwo nabihakana cyangwa ngo mbyemeze. Ijugujugu twari turimo sinumva ko ku itariki ya gatanu hari abantu babonye imisiri yo kujya gutwara abantu.
Murumva bidashoboka yuko?
No, ntabwo mbihakana cyangwa ngo mbyemeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Iby'urupfu rwa Gakire Yohani wapfuye mu ba mbere mu mpera za 73 tuzabivuga mu biganiro biri imbere. Muzumva uko Serubuga yabimenye n'icyo abivugaho. Gakire Yohani yafatanywe na muramu we nyiri bakwe Godefroid, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'imirimo ya leta. Yafashwe mu ijoro ry'uwa gatanu Nyakanga, kandi bukeye umuryango we uhita uhambira woherezwa muri komini Mushobati mu cyahoze ari prefetura ya Gitarama. Nashoboye kuvugana n'umuhungu we Clement Nyiribakwe.
Kazi neza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nagira ngo nkubaze, papa wawe w'umuheruka ryari, yavuye mu rugo ryari, yajyanywe nande?
Papa wanjye muheruka le 4 juillet, agiye ku kazi kumugoroba. Ndabyibuka ko yaje avuga ko ashaka guhita asubira ku kazi byihutirwa, harimo masaha 12 gutyo. Yagiye ubwo, ntabwo yagarutse, sinongeye kumubona.
sakumine byiri ko yari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'imirimo sakumine byiri n'igice yaragiye muri ministeri ubwo ministeri ntabwo zari zifunze
ntabwo mbizi yavuze ko ashobora guhita asubira ku kazi niko yatubwiye ndabyibuka nari umwana ariko ndabyibuka nakunda kuba ndi kumwe nawe iyo yabaga ari mu rugo
kuva uwo munsi ntiyongeye kugaruka mu rugo
ntabwo twongeye kumubona byahise birangira
ku itariki ya gatanu kudetera abaye mwayimenye gute byabagendeye gute aho ngaho mu rugo
twebwe
akwanya atagarutse
twebwe ku itariki ya gatanu twabyukijwe n'abasirikari bazengurutse urugo rwacu nta kindi batubwiye ko tugomba bazanye igikamyo batubwira ko tugomba gufata ibishobotse badupakiye igikamyo batujyana aho papa avuka mu giturage uwo munsi urasengeje twaraye mu giturage aho papa avuka i Nyarusange muri komine Mushubati igitaramo
nibutse yabumbe ry'Amerika ku Clema nyirima kwe tuvugana icyo gihe wari ufite imyaka umunani ariko urabyibuka mu kanya navugaga ibyerekeranye na nyokorome Gakire Yohani nawe wafashwe akaba ari mu ba mbere bishwe ni 73 byagenze guta mu bantu bafashwe ryari twibutse icyo wibuka
wewe ibya Gakire ntabwo mbizi gusa ndavuga ibyo muri umunawe nawe bafunze icyo gihe uretse ko nyuma nawe yaje kuba yari yamazemo imyaka igera kuri 3 nyuma aza kuvamo muri umuntu wa Gakire yambwiye ko yapfuye Gakire babavana i Kigali bamutransfera mu Ruhengeri ko yaguye mu nzira bagiye bamukubita bamugeza mu Ruhengeri deja yapfuye yaramubonye nibyo nibyo nabwiwe na murumuna we
nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wagize ikibazo uretse Gakire na murumuna we nta bandi bagize ibibazo
justement mushiki wa Gakire nawe baramufunze nawe bamwicira muri gereza ntabwo yagarutse
mwebwe nk'umuryango mu rugo nk'abana na mama wanyu mwagize umutekano uhagije
nta mutekano twagize ntawe birumvikana urumva papa baramujyanye baramwica Gakire baramujyana baramwica nyesi baramutwara baramwica sogokuru nkuko nigeze kubivuga sogokuru yari urumayisitire biriya komine Masango muri bamwe batowe yaba amatora nawe bahise bamukuraho ubwo urumva nyine agahinda kari muri famiye ibintu bikomeye kandi baradusubiraga cyane nta muntu mama nta burenganzira yari afite bwo kurenga komine urumva ibibazo yari afite n'abana bagera kuri 6 bakiri batoya ni ikibazo gikomeye ntabwo ushobora kubyumva utarabibayemo
undi wafashwe mu ba mbere ni Ntarikure Eli wari umunyamabanga mukuru muri perezidansi twibukiranye ko ari nawe perezida Kayibanda yatumye gushaka jenerali Habyarimana mbere ya kudeta ijwi ry'Amerika ryashatse kuvugana n'umwe mu bana be atwizeza ko azitabira ibiganiro bizakurikira tugeze ku wundi munyapolitiki Fideli Nzanana wari minisitiri w'imari uwo nawe yari inshuti ikomeye ya Colonel Laurent Serubuga avuga ko yamwakiye akazi perezida Habyarimana akemera kumugira perezida wa Cour des Comptes ariko hari icyo ntasobanukiwe nkibaza Colonel Serubuga n'ukuntu Nzanana yaraye kwa Claver yamuremye bugacya mu gitondo afite rendezvous kwa Rizinde saa 2:30 yagira kwa Rizinde agatelefona Habyarimana ati ndamufashe ariko andi makuru akabambwira yuko Nzanana yafatiwe ku Kibuye iwe
no
ntabwo bishoboka
yaje iwanjye kusaba kunsaba ko nakwente nubona akabona
rendezvous
hanyuma nerefona Rizinde ko Habyari mu nkasenkere n'icyo yashobora kumugira arambwira ati ndi mu nama ati ni ntabwo nshobora kuyigira ati ejo mu gitondo saa 2:30 mbibwiye Nzanana arishima aravuga ati ndaseka njya gushaka icumbi ati ndababwira uko byagenze bareke mu gitondo hano vere kare Rizinde aranterefona ati votrami Nzanana amaze kumurosova ati ibindi perezida arabikubwira mubiswe ari nkuba neza perezida aje mubya cyangwa ibintu byarandevu ko ari randevu na izabyeyi ibindi ndabize mwati ariko ngo ni ku mutima wanje hanyuma awonzele medo president antelefona ayambwiye yantunganyaga nyine etcetera ndetse ahubwo ikimbwira ko ari wonzere minuko ntabwo nashoboye no kongera kureba muri dosiye ni iki naratashye njya kubwira umugore tugwa mu kano nyine
ibyo nibyo wowe Colonel Rase Rubuga uvuga kwifatwa n'ifungwa rya Nzanana mu kanya turaza kureba icyo umuryango we ubivugaho aho yafatiwe n'uko yafashwe murabikurikira mu kanya kw'ijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
Nyakwigendera Fidel Nzanana yafatiwe he reka twumve icumye mu bana be Madame Miriam Nzanana ubu uba mu Bubiligi abivugaho
Miriam Nzanana kazi neza ku bya Amerika
Muraho neza murakoze kunyakira
urakomeye none papa wawe bamufatiye Kigali bamufatiye ku Kibuye bamufatiye he
papa wanje bamufatiye ku Kibuye kubera ko kwari twagiye ku Kibuye nibuka ko inzu yacu ari bwo yari ikimara kuhuzura aho ngaho twaragiyeyo twaragiye kuyitaha noneho niho twari tuhari tuhamaze iminsi ubwo ko baza mu gicuku mu matwazeru du matin dusinziriye abasirikare baraje barakinguza noneho barinjira ubwo bavuga ko bagiye kumujyana papa abwira mama ngo uzamenye abana ubwo yagiye ntitwongeye kumubona nta makuru ye twongeye kumenya
Colonel Serubuga we uvuga yuko yari inshuti ye aravuga yuko yamubonye bucya bari bumufate mbese uwo Colonel Serubuga uramwibuka uri umwana yari inshuti yanyu mwaragendanaga nk'uko abivuga yuko ari inshuti y'iwanyu cyane
Colonel Serubuga ndamwibuka hari duturanye bari batuye hafi ya Kamirite ndamwibuka rwose hagati yacu na wabo hari hatuye Sindikubwabo Dr Sindikubwabo niwe wari uhatuye noneho twagendaga ari nabo bagendaga iwacu ariko kuvuga ko yabonye papa mbere yuko bamufata ndumva ntagaruka kuko muri Kigali yabagahari wenda barabonanye ibyo nibyo ariko ntago bamufatiye Kigali bamufatiye ku Kibuye yari yagiye ku Kibuye
nagira ngo nkubaze wowe hari abasirikare wari ukiri umwana muto ariko hari abasirikare wigeze ubona bakambitse iwanyu basa n'abategereje yuko papa wawe yataha ngo bamufate
abasirikare twe twabonye nyuma ahubwo nyuma niho twabonye abasirikare ariko mbere yaho ntabo twabonye kuvuga ko yaraye i Kigali je ntabwo bishoboka kubera ko nyine bamukuye mu rugo yaraye Kibuye hanyuma uyakare niba yakane cyangwa uyamuremye yashobora kuba yarahagiye mbere ariko ntabwo ari cyo gihe
none se tuvuge yuko rimwe na rimwe muri ayo mezi atatu yahise mbere yuko afatwa ku kwa karindwi kugeza mu kwa cumi rimwe na rimwe yajyagaza i Kigali akagaruka ku Kibuye nibyo
nibyo na hari abantu bashobora kubitemuanya byo gisi nanjye ndabitemuanya so ndi umwana kandi nari mpari ariko hari n'abandi bantu bandi nzi ntabwo umumestre wari uhari we nawe yabitemuanya
none uwo mubyeyi wawe kuva bamujyana icyo gihe kuri uwo mugoroba ntabwo mwongeye kumubona mwigeze mubona akanya ko kugira ngo mumusure mumenye amakuru ye
amakuru twongeye kumenya yagiye nyine nkatwe nk'abana nyine twabaga dutegereje ngo papa azagaruka umuntu yakomanga kugira ngo yuje tumara imyaka myinshi dutegereje twigira ngo yenda azaza na mama rero nawe yabayeho babeshya ngo aracyariho bamwe bakazana n'udupapuro ngo ni udupapuro ngo tuve muri prize yanditse ariko nta makuru twongeye kumenya byari ibintu byo kubeshya nyine abantu bakaza ati ni muduhe amafaranga tumushyire ariko nyuma twaje kumenya ko n'utwo dupapuro batuzanaga barapfuye deja
mu kurangiza ngira ngo nkubaze ko wavuze yuko Serubuga mwari muturanye yatugeraga mu kanya muri kino kiganiro yuko yari inshuti ikomeye ya Nzanana ndetse n'abandi nigeze mumubaza muti mbese papa ari hehe
njyewe nandi ko nari mbizi turi batoya bari abantu b'inshuti nibyo tunaturanye rwose tugendererana n'abana babo tugendererana ariko ntabwo twashoboraga kongera kumuwa zangu patajie kuko nabantu bahise bibadu tourna rodo nabonje kutwegera ahubwo nange mubonye ngiye muhebuka kera mubonye namubaza impamvu atigeze anawadushaka ngo atugiye cyangwa nadukomeze nk'umuntu wari inshuti wagenda biwacu yahise ako kanya kandi na mama nawe yagiye atubwira ko akenshi bajyaga bahura nta agakora nk'adashaka kumuvugisha bivuga ko hari ikintu yari azi yahishaga nkeka ko yashobora kuba yaradushatse nk'uko hari abandi badushatse bagiye baza kutureba barimo ntashobora mboneyeho rwose no kuvuga nk'umuryango wo kwabagaragaza n'umuryango hari n'abandi benshi bagiye badufasha donc ba cyangwa kuza kuduhumuriza ariko we ntabwo nigeze mwumva nawe yabivuga ko atigeze yongera kutwegera.
Urakoze cyane Miriam Nzanana kugaka kanya gakomeye wahaye Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro ku mateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzakomeza tubatumire uko ibiganiro bigenda byigira imbere tugatera intambwe ubutaha naho nitubakenera muzatwemerere tubatumire ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kandi twizeye ko ibyo biganiro rwose mwateguye ko tuzashobora kumenya ukuri kandi ko n'abazagenda babaswa bazagerageza kuvuga ukuri ibintu byararangiye nta nsiga dufite yindi ariko turashaka kumenya aho ababyeyi bacu bagiye nibuze tukaba twagenda tukaza karabo si ahangaha niho umubyeyi wacu yabwiye. Murakoze.
Urakoze nawe. Niba ibyemezo byarafatwaga n'abagize komite y'ubumwe n'amahoro dusubire kuri Colonel Aloyse Simba kuri iyi ngingo.
Oya rwose ntabwo ibyo ngibyo byo gufata abo bantu twigeze tunabivuganaho siromako yabivuganye igihona umuhashyaza sekirite probablemanuwao na shefu d'etat-major bagiye bafata abantu rusorongo kuko bababashe bamwe bafashwe abantu bimwe mu bari kwa Kayibanda kuko bavuye kubagira kwa Bizimana. Bizimana yatuye kuri ya Rwanda kuba Bernardine abandi nabo bajya ku Mponsiye hanyuma barafatwa bafashwe muri iryo joro hanyuma abandi bagiye bafatwa nyuma ndibuka ko ndumva hari umuntu zimurenderiyemo ndabona hari umuntu utabonanye witwa Minari utabonanye yaje kundeba aho ngaho yambaza niba hari icyo namumarira ngo akanuza na Harerimana igeze no kuzana we nyuma hari mu kwezi yaho ngaho kureta amajoro yari n'isoto ya Habyarimana nibyo byatangaje kumva na Harerimana yarafashe kuko abantu bamufashe yewe na Habyarimana ngo mukuru byanzezi bakajya baba mu mwesana ntabwo yagiye abafatisha bose abizi ahubwo bagiye bafatwa gutyo atabizi inama y'igitaramo gusa bafashwe nuko ndibuka ko ntarengeze kuza mu mupira muri ka Kigali nuko ntabwo bagiye bafatira na Minani nabwo ko namubonye inyuma bensir makuza ya wedumva muri kudeta we nawe yaraje iwanjye mukoze muri minisiteri akazi direkitoma ivuga ko naranamugenda yeye kuko muri komite bagiye bambaza ko abantu n'abasi nibyo n'ibintu byose hanyuma nababwiye ko abundi nabantu ahubwo babibonye ntabwo abantu bahantu bafashwe uretse abajya igitaramo gusa uretse abahanze wafashwe wundi ni Nzanana w'umunyakibuye Nzanana we uruye rwabo hariya bari muri Kivumu.
Washington Ijwi ry'Amerika.
Nkuko twabibasezeranije hano ku Ijwi ry'Amerika tuzaha ijambo umuntu wese uvuga ibyo yahagazeho yiboneye kugira ngo twubake amateka y'amanyakuri. Nanone ariko turisegura ukuri kw'ibyo abo tubona badutangariza ntitwakwemeza ngo tuguhamye n'ibitekerezo tubasangiza. Undi munyapolitiki wafashwe mu ikubitiro ni Harerimana Gaspari wari minisitiri w'uburezi ku Ijwi ry'Amerika. Tunejejwe no kwakira umupfakazi we.
Madame Harerimana, murakaza neza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganire ni bihe bikomeye ariko ndabashimira imbaraga mwagize kugira ngo twururutse imitima nzi neza ko bitoroshye nk'umufasha wa Harimana Gaspari nawe waburi ibirengero muri 73 ndabakiriye ku ijwi rya Amerika nagira ngo ntangire mbabaza mu muheruka ryari
ni muheruka muri 73 nyine ukwezi kwa 10 nabwo bwa nyuma
mbese abamufashe bababwiye ubuhereje cyangwa se bigize babwira aho bamujyanye
bajya ninjoro rwose mu masaha 9 z'ijoro bahonda inzugi cyane umwana wari uryanye niyo babyumvikaza kutubwira ko hari abantu bariho bakomanga ngo nibatinda barikingurira kingire barakingura umwana aza kutubwira nyine turabyuka agiye kubareba yinjiza ati ninjire nagenzi ngo n'amahoro bati ni amahoro koroneli arakudutumye koroneli sinzi ninde aricaza rero
koroneli
ngo koroneli aragushaka ntabwo nzi ninde rero yarabibonaga wenda yarabyumvaga sinzi ntako ubwo yarabizi kundusha abasaba ko ajya kusezera ku babyeyi be bari hafi aho ngaho ati ni hafi hano baranga ntibishoboka noneho rero nimureke nitegure yagukara barambara yari abashize bicaye muri saro yabirange no kwinjira niwe babinjije ati ibyo nimo mpa amazi nywe yari abisanzwe ari umurwayi w'umuntu ayinywera amazi abaproposa ko hari icyo banywa bahabyeri baranywa hari n'abandi bari bazanye muri iyo modoka bari hanze nabo bafashwe nk'uko bajye gufata uwo nguwo arasaba nabo barinjira ababyeyi bo barabinaniwe ariko abo baje kumutwara bo barinywereye birangizo baragenda ntaho namuherutse ngibyo ni uku nguku
abo bantu se bazanye n'abo basirikare nabo bari imfungwa nabo bari bafashe nabo
si bari abafungwa ndabazi bamwe n'abanyagitaramo
benshi
harimo umugabo witwa Munyaneza harimo abari ba minisitiri bari ba depite witwa Mvunankiko Munyaneza ni wari perefe kwigira igitarama na minani yari minisitiri ndumva nawe nibuka baburije mu modoka ubwo baragenda nyine naho twaherukanije
none nyuma y'imyaka 40 urumva bikwiye ko ijwi rya Amerika rikora ikiganiro nk'iki tugerageza kumenya ukuri ku byabaye
ese kumenya ukuri ku byabaye ni byiza nakubise uko ariho igihe kibonekeye
nta kindi kintu mwumva mwibuka yaba yarashatse gutwara igihe bari baje kumufata ngo yenda bamureka gifate cyangwa se amubwire bati koraho mbese akantu muvuga muti aka ngaka yari agashatse nta kantu mwibuka
mwibuka namuhaye ishapure nari mfite iyo yari yayibuze ngo n'igihunga gidutunguye ati yigeze harabaga ati muntu bibiliya yanjye bambwira ngo no ibyo ntibishoboka ngo ntabwo bagiye mu misa sinfesi nibuka niba bikuru ariko urumva ko ngaho jyana na Bikira Mariya namuhaye ishapure gusa ngerageze hanze urira imodoka amagambo bavuze sinayumvise umwana wanjye wagiye akurikiye niwe wazibuka wenda akababwira ndabasezeye ngo basigarane n'imana yaruhakiye abishoka
uwo mwana wanyu nimba muri kumwe ubwo mwamumpa tukavugana kugira ngo abunganire ariko munyemerere mubyeyi nongere mbashimire cyane kuba mwigomwe mukemera kuvugana n'ijwi rya Amerika nigutaba twumva ko muri umufasha wa nyakwigendera Gaspari Harimana ndabashimiye cyane mubyeyi
nange ndabashimiye nkemera reka mbahe uwo mwana wanjye babwire nawe ibyo ashoboye kuba yibuka ndibutse
murakoze cyane
murakoze nama
Clement Harimana urakoze cyane kuba wemeye kunganira umubyeyi wawe kugira ngo udufashe kumva gace kari gasigaye kuba kudeta yaba hari ikintu wabonye gisa naho papa wawe yenda butegetsi bushya bwamwegeraga kugira ngo bumuzanemo cyangwa se yarabuhungaga ntanahongeye guhurira nabwo
nari umwana mutoya mu 2013 nari mfite imyaka n'igice uburyo rero ibyo ngiye kubabwira nibyo bagiye batubwira cyangwa rimwe na rimwe haboneka kaje tukongera akabisubiramo
umbwire n'umukecuru wawe yakubwiye kubera ko akwicaye iruhande n'uzajya ugobwa azajya gukosora
voilà donc kubera tumaze kuba bamaze kubirukana i Kigali bagiye kuba mu giturage ubu ngaho asa n'utangiye kumenyera ubuzima bwo mu giturage ku buryo nk'umunsi waje kumutwaraho yari yiranwa n'abahinzi yanabahembye baranatarama bataha bamwe batinze kwa benshi bari abaturage batuye hafi aho ngaho noneho rero we bigeze kubabwira ngo bandike amabaruwa iyo baruwa yanjye nigeze kuyibona mu biro bye asaba akazi ko kuzajya gukora muri zacu urumva kuba yarandikiye ubutegetsi nuko yemeraga ko ubwo butegetsi bwafashwe ahubwo avuga ati ngewe ndi engineer agronome kasaba akazi ko kujya gukora kuko n'abaturage abo twagiye tuganira kenshi bajyaga bamuhaza batishe bakuvanye ku mwanya reka 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 ati kuba minisitiri si ntabwo ari ubukonde ntabwo ari akazi mu byo nigiye ntabwo nigiye kuba minisitiri ndi umuhinzi ndabanza kumenya nkore ku bikwiye kuri we yabyakiriye neza nibyo bategetse gukora byo kwandika ayo mabaruwa yo gusaba akazi yari yabikoze gusa nyine urumva ugutungurwa aho biri ni ukuza gutwarwa mu iryo joro n'abo bandi baje babatwaye nyine babajyaniye hamwe nicyo nabona ko habayemo impinduka atari yitegeye atashobora no gukeka ko ushobora kuba
none nijye mubona uburyo maze no gukura akura ko hashize imyaka itari mike wigeze kumva mama wawe cyangwa abandi bavandimwe bawe bavuga yuko bahawe uburenganzira bwo kumusura aho yarafungiye
noya ibyo ntabwo byigeze bishoboka kuko nyuma bahise bafungira abantu mu giturage no gusohoka byari bibujijwe ariko mama yatubwiye ko yigeze kugerageza nk'inshuro ebyiri akora n'igikapu ashyiramo imiti kuko tutarwaye akunda kurwara igifu ashyiramo imiti ashyiramo n'utundi tuntu tw'utwenda i Kigali hari umuntu w'inshuti yari wamufashije bagiye i Kigali bajya gusaba ko bamusura cyangwa se bitanashoboka bakamugezaho iyo miti n'iyo myenda umusirikare mukuru wari uhari wabakiriye avuga ngo iki gikapu ntibagisige ngo nzabimushyikiriza ngo ariko kumusura ntibishoboka ndibuka turi abana niba kumwe abana basura abandi iyo ari bakabaza ati we papa wari hehe waburaga icyo usubiza ukumva umeze nk'umuntu ukoze ikosa rikomeye ugapfa kuvuga yarapfuye ariko nabyo bitumvikana ugahunga ngo batagira wongera kukubaza icyo kibazo kuko uvuga ko afunze byo ntawe atinyuguza no kubivuga
nk'uko twabibasezeranije uko mukurikira ibi biganiro tubategurira mukagira ibibazo mwibaza iyo mubitwohereje turabatumikira muri aka kanya turatumikira Clema Muvunankiko ubu uba muri leta zunze ubumwe za Amerika wabuze umubyeyi we ku itariki ya gatanu Nyakanga ikibazo ndagiha Colonel Laurent Nserubuga kuko yafashwe n'abasirikare dore ubutumwa Clema Muvunankiko aragira ati abasirikare batatu bayobowe na komanda barahira nibo batwaye papa Gerard Muvunankiko bamuvanye mu rugo i Nyabikenke igitarama ku itariki ya gatandatu Nyakanga 2073 ati bamutwaye mu modoka y'ivatiri umwe aratwara abandi babiri bamwicara iruhande ariko badusigiye agapapuro kanditse n'imashini ngo eta major hari umwanya basize handikishijwe ikaramu izina rya papa Gerard Muvunankiko noneho mama amusaba kwandika izina ry'umujyanye yandika komanda barahira ako gapapuro mama yarakabitse cyane yajyaga akatwereka ni nako yigeze kujyana kwari izinde kubaza amakuru ya papa Colonel Laurent Nserubuga mwambwiraga ko mwari muri vuruguvurugu mwari muri rwinshi ko nta muntu wafashwe ku itariki ya gatanu uyu Muvunankiko kuko yafashwe ku itariki ya gatandatu hakoreshejwe urupapuro rwatanzwe na eta major iyo eta major yakoze urupapuro rumufata ikaruha komanda barahira ninde wayiyoboraga
ibyo ntabwo mbizi kuko ku ya gatandatu y'ukwa Nyakanga ntabwo ntuza porogere yararaba itamajoro ntabwo yatangaga ninge wakorodonaga lezi akitivite za dorarume ntabwo ibyo twari byari biratangira
murashaka kuvuga ko komanda Barahira yihaye misiyo ubutumwa yiyandikira urupapuro ruvuye muri eta major ajya gufata umuntu
simbise na ngira ngo uko ntawe abandi bose twemera ya president yatubwiye ati nta ugomba gufata umuntu atari manda ya progress
Colonel Laurent Serubuga suzi kibazo cya Clément muvuna nkiko ni kuri ubwo butumwa dusojerejeho ikiganiro muri sanga twateguriye kuri uyu munsi ikiganiro kihagarariwe na Etienne Karekezi ku cyumweru gitaha tuzagaruka kwifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki wabafataga abayobotse bakabaho abayobotse ntibarusimbuke abatarayobotse ntibarare na gereza boherejwemo ni muri sanga ku cyumweru gitaha mbashimire kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana